ng'emikwano nganye siganyo na yekiseera ne kituuka ejali emikwano janjawa nsonga lwakuba nti nze saalina busobozi maama leero bwaba kuyambye okuddayo enkeera osanga akoye ne weewola nnyabo nga buli omu akulinako ebbanja si lwakuba mbu nti tosasula naye osasuza eki nga tolina ssente nze naye nasuula mu nsi muno ti buli kimu kirika essaawa era bw'ofuba n'omulinda essaawa etuuka n'okisibula birabiro
bibabiro bwe biyite bitaala naawe bikuta
bibabiro muganda wange
bibabiro bwe biyite bitaala naawe bikuta
bibabiro maama
bibabiro bwe biyite bitaala naawe bikuta
bibabiro taata wange
bibabiro bwe biyite bitaala naawe bikuta
bibabiro gumiikiriza
bibabiro bwe biyite bitaala naawe bikuta
ne bwe baba bakugobye mu nju
bibabiro bwe biyite bitaala naawe bikuta
bibabiro mulinde Yesu
bibabiro bwe biyite bitaala naawe bikuta
bibabiro ne biyita
bibabiro bwe biyite bitaala naawe bikuta
ate nno mwana wange abantu tebakwemazaamu balina diguli bayige zenna bayiga bw'obeera obubye ennyo bakuyisaamu amaaso ne bw'oba mu kkubo bw'osinga obunene agamba kaako kajja tisangula amaziga yimirira butengerera olinda ebiro n'ebiseera ujja ku kyalumu oyimba aleluya birabiro
bibabiro bwe biyite bitaala naawe bikuta
bibabiro muganda wange
bibabiro bwe biyite bitaala naawe bikuta
bibabiro maama
bibabiro bwe biyite bitaala naawe
bibabiro taata wange
bibabiro bwe biyite bitaala naawe bikuta
bibabiro gumiikiriza
bibabiro bwe biyite bitaala naawe bikuta
bwe biba bikyakukutte fe bye byata totukyawa mukwano gye ndi gyojja
bibabiro bwe biyite bitaala naawe bikuta
gye ndi yakola botiki myezi mukaaga nga tatunda bambi keero ggulewo
bibabiro bwe biyite bitaala naawe bikuta
musumba ekkanisa eganye abayingira be bafuluma osiggwe weeyita
bibabiro bwe biyite bitaala naawe bikuta
tosabira bubimbaga yange mukwano oyimirira nange manya muddewo yeggwaddako
bibabiro bwe biyite bitaala naawe bikuta
bibabiro mwana wange bibabiro bibabiro
bibabiro bwe biyite bitaala naawe bikuta
mukwano tozimba mutima olw'okuba bakuzajjaka gwe wasooka ku mulimu
bibabiro bwe biyite bitaala naawe bikuta
abasinga babuze ebbenzi gw'oli ku bigere owulira oyagala kukaaba
bibabiro bwe biyite bitaala naawe bikuta
bibabiro muganda wange bibabiro bye bitannatuuka